shika bedima ukichutama napenda ngama wao unavofanya legeza mpaka chini legeza
legeza
legeza mpaka chini legeza
legeza
legeza mpaka chini legeza
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 kale ya chibu chibu unani chibua kale ka utundu tundu unakajua shuka chini chini ukipanua na kale ka kanga kanga ukikatanua
legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je
nani kwa etwe kanani lemea baby je ede wana tukemea wana chuchu chuchu like a secretary awapendi kunyona minao baby bubu bubu mindo jemedari iwa unga sununi minawe baby njo onjo papo mie kengeza niko so oso napenda unazolegeza zile chako chaku yani baku baku akia nani umeni mada
legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza 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 fatuma ni peka je peka je
kele ya chibu chibu unani chibua kale ka utundu tundu unakajua shuka chini chini ukipanua na kale ka kanga kanga ukikatanua yani twe etwe kanani lemea baby je ede wana tukemea wana chuchu chuchu like a secretary awapendi kunyona minao
legeza 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 fatuma ni peka je peka je legeza legeza legeza